Estoy de Aquila. My heart beats when it is your young when I impose it. Our love will never die. You the one, even when I close my eyes, baby, you the one. Mbaleka ekhaya phela inhliziyo ifuna wena. Futhi nje nomqondo sondela ngilobambe ngilozi yami. Listen to this beat, it's like your heart beats. Passion, love, only have that when I'm close to you. Even when it's cold, you make me get warmer. Ngivudumale yonke mina manginawe. Hey. Sandra sondela. Sondela. Mina ngikubambe, mina ngikubambe, Sandra sondela, sondela, mina ngikubambe, mina ngikubambe,
hey, yeah. Sithanda sondela akuwe ngizoyibambela ngithi ukubamba bamba okukubambelela yazi ma umamatheka yazi ngiyajoveka yazi ma umamatheka mina ngiyajoveka wena esh uyangisanganisa yazi uhlanyisa udakila awu ungeyona ingoma mara ngizokukhipha angithi ukukubamba bamba yazi makubanda wena vele uletha ukushisa angithi ukukubamba bamba yazi wena makubanda esh uletha ukushisa awu kodwa siphalaphala awu kodwa siphalaphala awu even if I'm empty ngawe ngiyagcwala ubuhle omngaka yazi mina ngibazi ngaphakathi wena uyangishaya hey
let's stay blessed baba stay blessed baba
Sandra sondela sondela mina ngikubambe mina ngikubambe Sandra sondela sondela mina ngikubambe mina ngikubambe Sandra sondela kuwe ngizobambelela ngithi ukukubamba bamba ukukubambelela yazi ngiyajoveka maso mamatheka wena uyangisanganisa msanganisi nando oh.